Yes, comes a beauty.
Making, biking.
Beauty. No, you shaggy, who you press on me. We are not in there. We are press on me. We are not in on your shaggy, who you press on me. We are not in there. We are press on me. We are not in on your shaggy, who you press on me. We are not in here. We are press on me. We are not in the big bank event. Natanu akibenten Sintarink akibenten Wena vimpa akibenten Namwa zagiran Sugar mami sisen Yuzi kanyongangu wankiju wanta mwambiani Naona kama utang Si amini asiran Heti mama shaban Kasema nani pendami Na tena mkiku pari atani pa shambara uwan Tena tani panati Yote mari angumi Sintatamba akibenten Ina vimpa akibenten Natanu akibenten Sintarink akibenten Don't you shut your ear, press on me We are not in here We are press on me We are not in Don't you shut your ear, press on me We are not in here We are press on me We are not Mami kanipanon Leo nikatumi Asaware vijenchele vita nikomana mi Mulo sema nalelewa Saki shobo mjiju Nasema mtajige ije mtajiju Doi jonki benteni natanua Wanafti mtajige ije mtajiju Doi jonki benteni natanua Wampea mtajige ije mtajiju Doi jonki benteni natanua Nauye shaji uri apesa nye We are not ileo We are pesa nye We are not in onye shaji uri apesa nye We are not ileo We are pesa nye We are not Haya tena chukua jombo washa jombo twinki yede beni Washa Washa, Twinkie ye de beni Chukua jombo, washa jombo, Twinkie ye ulongoni Washa, washa, Twinkie ye ulongoni Mwanya, chukua jombo, washa jombo, Twinkie ye de beni Washa, washa, Twinkie ye de beni Chukua jombo, washa jombo, Twinkie ye ulongoni Washa, washa, Twinkie ye ulongoni Eo, safari ya kidimbwi Safari ya ulongoni Safari ya kidimbwi Safari ya ulongoni Kweji huli ya pesa iyo We are not in here We are pesa iyo We are not in on your shaggy hoodie, a pesa iyo. We are not in here. We are pesa iyo. We are not. Kiba! What the big dog is a move for window? Now, Jonathan Moon.